so bubbly. Nipe mechi yata tupigia ka friendly. One time niku onyeshe mapenzi. But your auntie auntie hapendi wanati. Kwanza kini ona anaona nga bangi. Ata baba yako amenishika mashati. Ila naomba wewe unipe nafasi. Yeah. The good times are calling. Why you ignoring? Don't say you're boring. And my heart is ready for you. The fun times are calling. I should be loving you. If I had to, I'm sorry. But tonight I came here for you. And I'm at your doorstep. Niko mavela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi baba ko watoke. Just itoki hapa mpaka we utoke. At your doorstep. Niko vela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi baba ko watoke. Just itoki hapa mpaka we utoke.
Jose Mary ndo kuwaga mi wifi. Yendo manzu nifanya vitu staki Shaji report kwa kili shaji staki. Nataki ya kumshikia kwa majika samaki. Nipunguze wasi wasi ibaki. Niaje kuna nukia na nanasi. Ama nina nami nikulisha nanasi.
I'm at your doorstep. Niko mavela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba kwa watoke. Toki hapa mpaka we utoke. At your doorstep. Niko vela na zimenisho ni wewe. Nitapisha hadi baba kwa watoke. Jisi toki hapa mpaka we utoke.